Priyama la supre keta barando. Shalaba hun tebere baduse. Selamande rebo shalaba hante bekaloba. Shali kapau. I hear the wind of the Holy Ghost swiping this place. Ari proketa le zumaria ni sokopa. Sharabahante de baharaba. Messiah. Messiah. Riamala kotere basi ba Mesia e Mesia e Ali kosite ka my Father, my Maker, for thine is the kingdom, the power and the glory. Rania kusatia, elike tu sapai, shali kete. Oriami esu eke, masiani eke. The one who is, who was, and is to come. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Messiah. The one who was, who is, and who is to come. Kila goti litapigwa. Kwako kila ulimi utakiri. Kwamba wewe ni Bwana. Kwamba wewe ni Bwana. The anointed one. The most separated one. Prophesy, prophesy, musicians. Wewe uliyeko, upo, utakaye kuwepo. Kwako, kila mtu atakujia. Wewe unayejibu maombi. Kwako, kila mtu atakujia. Kwako, kila binadamu atakujia. Watoto wako, tumekusanyika. Bado, usichezeshe light. Atmosphere. I'm out and out to see. I'm out and out shurani. I'm out and out to see. Hakuna chochote cha kukuzuia. This atmosphere will fight for you. This atmosphere will fight for you. I see the lion of tribe of Judah. Amesimama ana judge. Every demonic gods. Ninamuona simba wa kabila la Yuda. Kabila la Yuda, na mlango umefunguliwa mbinguni, na ananiambia huo mlango upo kwenye nchi, na anaufungua. Hakuna wezae kuu sento da monte, assento da monte, assento da monte. Ha ha.